kupita. Hivi mara kwanza ungeniruka, ya ungeniacha, ungenipita, ungenivuka. Ya alivo kuita ungeniona sikufai kufa. Mbona mimi ningeona fresh, ningeona poa, ningeona super. Hata singeumia kidogo, hata singejuta. Labda nifungula wenye mikoko flani ya kutupa. Ungenisau, ningekusau bele, ungeenda kujirusha. Labda haya yote haki ya nani ya singenkuta. Sema moyo kuna namna unanisuta, unaniambia kuna siku mita flani ungenikuta. Ungesimama, ungesema hata mambo, ningeshtuka, ningekwambia naomba namba. Ungenitizama, ungekifuta, ungenipa mida mibovu hewani. Ningeshuka, ngekwambia mimi flani, ungedai unanikumbuka. Ningesema mikichwani muda wote unazunguka. Ungesmile kureply maneno yangu yanagusa. Baada ya hapo minazani kungekucha, dhile kungekuwa na utani. Kumbe nazama kwa pupa, ningekwambia nipo geto. Jua lingezama, ungeibuka, vingetokea vitu flani. Nitahukumiwa kishuka, kuna vitu ungehitaji. Kuna ambavyo ningekupa, vingine mi ningeshindwa. Mifukara sina vyupa, ungewambia your friends. Wangecheka, wangesuta, bado ungeniona sifai. Ungenimwaga, ungenitupa.
Nina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, nina niuma sana, huna moyo. Mama, nina niuma sana, chechea, 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 mama, 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 mama.
If you who will go be karma, what goes around, baby comes around. You say you stuck around, but you're not around. I think you took my heart when you came around. Mkono moja kifuani, she not a sound. Nafuta namba nimekariri, sikuona tadalili, sikuaga tabahiri. Knew everything gonna pass, what the back, cause I thought you were the one. Ya nini ya ye wapili, kumbe it's all in my head. Nikona tafuta and I'm breaking my leg. Shida well, yali, that's what my friends say. When you wanna you and nini tule, I'm get the same bed. Sema bado picha minavuta. Kama ukinicheki siku kaniambia unajuta. Ukaniambia kwamba nyumba ilianguka, tujenge ukuta. Mbona mini taona fresh, taona poa, taona super. Bada hapo mimi nazani ndo kutakucha, lele kutakuwa na utani. Kumpe nazama kwa pupa, nitakwambia nipo geto. Jua likizama utaibuka, vitatokea vitu flani. Nitahukumiwa kishuka, kuna vitu utahitaji. Kuna ambavyo nitakupa, vingine mimi nitashindwa. Mifukara sina vyupa, utawambia your friends. Watacheka, watasuta, bado utaniona sifai.
Sina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, nina niuma sana, huna moyo. Mama, nina niuma sana, yeah.